I'm new words. Stupid.
Wait.
Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wanaka. Tukipima ga wanaja. Kwa sababu one is stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wanaka. Tukipima ga wanaja. Kwa sababu one is stupid.
Ya ghetto. Ila naishi kwa chati.
Nikia muwaga kutoka lezeo. Utasema kabati. Na kifika club na voshobo kyo. Utasema mchati. Na bongo kwa lani la nateka bebe. Kutoka Masaki. Changanue ya sabati. Moto. Goose. Kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona natazama nyama. Ujue hapo nina mchuse. Chapu kati clues. Progress wanataka news. Wakini tukana na voji chekesho. Utasema napenda upuze. Na vyula likalilinjia. Na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia. Pesa za mama suza kuringia. Fanya mchezo los fanya mchezo. Na miyumba bovu litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia. Kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutachafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilianga mambo ya koko watuta kugasi. Wakileta mikunja watura wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called the oldest grounds. Neda kama legend, neda kama Dreeza, Weezy. Neza kanda kama Chris Brown. Neda umana naka switch your vibe. Neda kama so clean, so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mtu wa fight. Lejuo nipende la sfani bro. Wezako ni shama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home. Anabidu tembe na Panadol. Ana Hanadol. We coming for you, panya road. Domana tulikukata. Kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wanaka. Tukipima ga wanaja. Kwa sababu one is stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wanaka. Tukipima ga wanaja. Kwa sababu one is stupid.
Kwa sababu one is stupid. Out with the old, man, I'm back on my new shit. Man, I lean on the moon, shetani and the goosey. Man, I fake it, sitaki, you ain't gonna coupe. Gonna ideas to mob sana. Nine kesi ki tu kwe boring, then pemina imbia tu hosana. Pemina za wai bia ma do banan. Mechoka tu sai bia ma bro kama. Asan pia punda mateke, si sonika manda ingia noko kana. Press like a piss on a racket. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna weze kano ama nige tuwa funge maleso. Buddha. If I wanna bring it bia shua ni ya leo siya kesho. Judas. Mena fani fani okinifuza venyenda manuva ghetto. I'm a clapbacking. Nobody told you ati opinion nyako ina mata. Comparison muna make ni bonoko. Mini kisha piga tapo na nganda. Paparazi ina paradira mingi. Beta ukulie vako masmata. Toka siku gani mumeona wakilinga nisha paso na passat. Lune kama vipi brother. Bona vijano mejana gas mingi. Kila track nuchona ina mana. Be generous kupate na makolabo lakini ina pass mingi. Sima nigga wengi miu wana trust tingi. Only know how to keep it fancy actingi. I don't give a fuck if you thinking I got stingy. So mkubali mwane I just bring it. So I be rapping it's ruthless. Snap in the booth and master the new tracks. Capping it's useless. Laugh as I do this. Cast it is blueprint. That's what I use when I blast on these new kids. Oh what really happened to you kid? Dream stay valid was the lucid. Oh snap you see tell me see stupid. Think they had enough man deuces.